Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihare kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira impunzi, aha ndavuga abana batandukanye n'ababyeyi babo bari mu Rwanda muri 94, abandi batandukanira mu mashyamba y'icyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwe muri abo bana turamuhuza n'umuryango we, bari bamaze imyaka 29 batandukanye. Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse agera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo umwaka w'1996 nibwo inkambi ya Kashusha yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitaremye Aimable wari ufite imyaka hafi tanu yahungiye mu ishyamba za guhura n'umugiraneza wamufasha akaboko bararana rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Iyi ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga, nyishubijeho kugira ngo tuze gusangira ibyishimo nabo n'umuryango w'Hitaremye Emmanuel ari mu karere ka Kicukiro akagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba ibutare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi yabitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngayo abo bantu ntago nongeye kubabona.
None se ko wari Butare ubwo bari muri Giti, mwahuriye Kashusha nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye. Gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze, ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinzi bantari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nawe mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba, niho twatandukaniye. Ubwo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru ariyo nyogokuru wanjye, nkabana n'umubyara wanjye witwaga Maria Ntashyutse Imana na bamarume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Sipiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, mukuru we ariwe Sipiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo, ubwo intambara yateye buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo nzi.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina, yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya, n'abo ngabo amazina yabo nzi, usibye mubyara wanjye nzi amazina yombi, abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntashyutse Imana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru ari uyu Vedaste na Sipiriyani, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
Byarabaye turatandukana, ntabwo nigeze menya irengero ryawe.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka ine uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite, bakabanga umuntu basha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere, basanga ngiye simbishoboye, baramwe ngo nimege garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego, hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita Nyamirambara muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga, abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire, tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakurera. Uwo muntu wanjyanye yangejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo nayo ngaya, nibo nita papa na mama. Mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya nayo.
Ariko se icyaremye
karame
tubwire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba umbwira wahuriyemo n'umuntu wakugabiye mu Rwanda? Mbwira muri makeya ibyo wibuka.
Muri makeya ibyo nibuka tuva mu Rwanda byo mbyibuka ni uko nagiye bampetse hamwe barankiraga imbere nkagenda, namara kuruba bakankira mu mugongo, nuko uburyo nahunzemo. Noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge, imyaka isa nk'iyisunitsemo. Noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki, nuko nanjye ndarorongotana mpura n'umugiraneza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho uzarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Twazanye mu Rwanda, ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Giti ni agace kamwe ku Rwanda, ni komini imwe y'u Rwanda ivugwa ko itigeze ibamo ubwicanyi muri 1994. Niba papa wawe yaratuye muri Giti, ubu ni ukuvuga yuko ashobora kuba ariho. Mbese wigeze ugerageza maze gukura, wigeze ugerageza kuzamuka haruguru? Ntabwo ari kure kuvuye i Kigali ujye Giti, ntabwo ari kure ahitwaga muri Giti. Wigeze ugerageza kujyayo ngo ujye kubaririza wumve niba wamenya papa wawe na mama wawe?
Hanyuma wenda nkukiriyemo gakeya mu rugo kwa mama aho ngaho muri Giti no kwa papa nagiyeyo, kubera ko kwa nyogukuru bajyaga bambwira ati papa yitwa Karaveri, mama yitwa Konsorata, ayo mazina bambwiraga. Ayo mazina rero niyo nagerageje kwandika n'umwirondoro ushoboka ndabifata mbijyana muri Giti. Shyiraho n'amazina yanjye ngenda manika ahantu hose aho nabashije kugera mu bushobozi bwanjye. Ariko nta kintu byatanze. Kandi hantu nagiye ni muri fasiteri barambwira ati kereke tuba twarakunkira umwana ukiri mutoya ati ubu nta kintu twagufasha.
Waba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akamenya umugabo witwa Claver, niryo zina ryonyine dufite. Wari washakanye na Konsorata, nawe niryo zina ryonyine dufite. Bari batuye muri komine Giti, bakaba bari baruhereje ibutare umwana wabo witwa Hitaremye Kazungu, niryo zina bamwitaga Hitaremye Kazungu. Umuturage waho ngaho muri Giti wamenya uwo mwana, wamenya abo babyeyi babakiriho batakiriho, agahumuriza uyu mwana akazamubwira uko byagenze, aho ababyeyi be baherereye niba bakiriho nabo bakazanyura hano ku ijwi rya Amerika. Imana ikora ibitangaza, igihe cyose tutaramenya ko umuntu yapfuye duhamya yuko abakiriho.
niyo mpamvu dukora akazi gakomeye ko gushakisha abantu tutazi irengero ryabo kugira ngo dushobore guha imitima yahungabanye icyizere. None hitya rimye Manuel, niba ababyeyi bawe bakiriho uretse n'ababyeyi bawe ariko niba na Cipriani akiriho wambwiye ko yararwaye, nimba na Vedaste akiriho ndetse n'uriya mukecuru n'ugukuru wawe kureze bakiriho, abo bose niba bakiriho niki ushaka kubabwira? Ntanga umunota umwe ufate ubabwire iki kuri ku mutima mbere y'uko dusoza.
Hanyuma umuyobozi, andi makuru naguha make cyane kugira ngo mbwire icyo nababwira. Nuko Cipriani yari umuganga,
yari umuganga w'umuforomo cyangwa w'umudogiteri?
Gusa ni uko yaba nimba ari umudogiteri simbizi, kuko tugeze no muri Congo yaravuraga, ari no mu Rwanda, tukiri no mu Rwanda nibuka ko narwaye amatwi akanjyana kwa muganga akambara itaburiya ndeba, akambara na bya bintu bashyira mu matwi ndeba, niwe wamvuye amvura mu matwi aranyoza neza, menya ko mbona ko ari umuganga. Tugeze no muri Congo uwo mwuga yarawukomeje.
Aha, hiti yaremye Ibutare mwari mutuye he?
Ibutare ntabwo nzi agace twari dutuyemo, gusa icyo nibuka ni uko twari mu mujyi, aho twabaga twari dufite umuriro w'amashanyarazi.
Cipriani yari akiri ingaragu cyangwa se yari afite umugore?
Yari akiri umusore. Vedaste we yari umunyeshuri.
Iyo ku wa gatandatu byageraga cyangwa ku cumweru hari ahantu bajyaga gusenga, hari aho bakujyanaga mu kiliziya, bajyaga mu baporo cyangwa bajyaga mu bakatolika?
Bamarume banjye bari abakatolike. Iyo byabaga ku cyumweru banjyanaga mu kiliziya tukajya gusenga, bakamfata bakantwara mu modoka tukajya gusenga, cyangwa se naba nashatse kujyana na nyogokuru tugasenga, ariko nkabona ko twasenze bitandukanye n'iby'abakatolike, numva ko wenda bashobora kuba ari abaporo, kuko ubu wenda muri iki gihe kubako nasobanukiye amadini ntekereza yuko bari nk'abaporoso, yari nk'umuporoso nyogokuru wanjye, ntiyanywaga inzoga kandi bamarume banjye bo barazinywaga.
None urebye kuva aho mwari mutuye mugana kuri kiliziya mwasengeragamo ku cyumweru, hari urugendo rungana iki?
Ntabwo nabasha kubigereranya, gusa icyo nibuka ni uko igihe kimwe twigeze kujya gusengera ahantu bita mu Matyazo. Nicyo nibuka, sinzi iminsi mikuru yari yabayeho mu bakatolike biba ngombwa ko dusengera ahantu bita mu Matyazo. Nicyo kintu nibuka mu bwenge bwanjye nari mfite icyo gihe.
Kiliziya y'Ingoma ntabwo mwigeze muyisengeramo?
Oya, kumenya amakiliziya sinigeze mbifata pe. Nibuka ko ibyo ndabyibuka, nibuka ko uwo Mariya nta kiruta Imana yakomejwe, tugakora umunsi mukuru mu rugo tukanywa, ndabyibuka ibyo, tugataha amatara yaka ari nijoro yakomejwe. Mbega ibyo ari byo byose ntekereza ko hari hafi y'umujyi.
Ahantu mwari mutuye, mwari mufite ubusitani bunini, mwakiniraga hanze cyangwa mwakiniraga mu kigo imbere?
Mu rugo iwacu aho twari turi, inyuma twari dufite igipangu cy'amatafari ahiye, inyuma gikikijwe n'intuza n'urugo rwa Cipre. Ikindi, urugo rwacu rwari rwegereye umuhanda w'itaka. Kuva aho twari dutuye kugera kuri kaburimbo yari nk'iminota nk'icumi yonyine n'amaguru.
Nta zina ry'umuturanyi wibuka mwari muturanyi aho ngaho Ibutare wibuka?
Nta muturanyi, ni mu gihe twamaranye bamfataga nk'umwana nkaba mu gipangu, n'ubwo twasohokaga ari uko tugiye gusenga ku cyumweru, nyogokuru wanjye yari asaje nawe agenda yunamye, iyo twabaga turi busenge baradutwaraga mu ivatiri, n'ubundi kaza kuba ariyo ducyora. Ntabwo nigeze menya rero ngo uyu muturanyi cyangwa kuri botike runaka, ntabwo ayo makuru nayamenye.
Agasaro kaburaga.
Ikiganiro agasaro kaburaga kimaze gutambuka. Witwa Nzabonimpa Bernard yaratwandikiye atubwira ko ari se wabo wahita yaremye Michel, yatubwira kandi ko atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Rugerero, umudugudu wa Rurembo. Nguyu mu kiganiro agasaro kaburaga.
Barahunze bajya aho bita Rebero, niyo babaga. Noneho munsi kuba Rebero aza kuhava ari umwana, mbese imirire itangiye kuba mibi. Ubwo mamunja ari nawe nyirakuru yabaga Ibutare. Ubwo intambara ibaye baza guhungira Ibukavu. ikashusha niho babaga
mu kiganiro twagiranye yambwiraga ko yabanaga n'umuntu w'umuganga tibu kuwadiwe uwo muntu w'umuganga babanaga ninde
ni turakize sikriye
yari umuganga yakoraga mu bihe bitaro by'ubutare
ni hariya mu kitari universite
yego
muri suri intensive
hanyuma barahungana bajyana muri Kongo
ubwo nyine inama bibaye bahungiye igukafu barahafu babana n'uwo mukecuru hari undi nyirarume witwaga ndi nabo vedasti usibye ko yitabye Imana akabana nanone n'undi mubyara we witwa Maria mbese ubwo yari mubyara w'uwo muhungu nyine babaga ikashusha aho ngaho
ariko se nzabona impa iyi myaka ishize ari hafi 30 mutandukanye n'uyu mwana hiti yaremye ntabwo mwigeze mutekereza mukereka dushakisha uyu mwana turi bahantu yabaherereye mwaterereye iyo
twarashakishije
yego
twarashakishije no muri za kuba ruje hari amatangazo yajyaganyuramo ariko ntitwamubona mbese kugira ku ijwi rya Amerika
yego
twaramwumvise noneho ngerageza kuzagira aho ngaho ikabuga aho dukeka ko ari turashakisha ngira n'abayobozi babo kugira ngo badufashe ariko akomeza kubura bitewe niba yarahinduye izina nibyo byatuyoboye ariko
yambwiye ko yari afite akazina k'akabyiniriro ako kazina k'akabyiniriro urakibuka wowe
Kazungu
aha mwamwitaga Kazungu nyina amaze kumva umwana we avuga ko mumubwiye ko yavuze ku ijwi rya Amerika amushakisha yakiriye gute iyo nkuru ku mwana we ashobora kuba akiriwe
oyo n'ubundi yahoraga amurota avuga ati umwana wanjye aracyahari nubwo namubeza ariko sinzamubura muheheri yahise yigisha mu by'umubyeyi urabyumva nawe byaramusaza
yego
n'ubu yari akinyishiriza nyine ati rwose wambabari ukashakisha noneho urabona ko twashakishije nzongera mpamagare ku ijwi rya Amerika kuko niho yashakishirije noneho bongere baduhuze
noneho rero ugume ku murongo wa telefone ngiye kureba ko na nahamagara uyu muhungu ndebe yuko namubona ahiti yaremye Aimable hanyuma nimubona mbahuze minota mikeya hanyuma mbahe amatelefone yanyu kujya mushobora kuganira ariko umuhango wo kubahuza urakorerwa hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ariko nkubaze mbere y'uko mbahuza kuba nkubwiye yuko mwisho wawe ari hafi ategereje i Kigali kugira ngo muvugane urumva umeze ute
urumva mbese n'ibyishimo n'ibintu birenze kamere
agasaro kaburaga kabonetse
nyuma y'imyaka 29 nzabona impa Bernard Michel hitarimye ku irebero akamuhungishiriza ibutare ku mukoni aho yavuye ahungira muri Zaire naho akahavanwa n'umugiraneza inkambi zimaze gusengwa abonye umuryango wabaga mu Rwanda mukanya rero nakubwiraga yuko mwisho wawe hitarimye Aimable ari i Kigali nkubwira yuko agutegereje kugira ngo muhure iki ni cya gihe kirageze kugira ngo muhure muvugane kuri telefone narakumva kuri telefone nawe ugiye kumwumva niwe waje mu kiganiro hano agasaro kaburaga abashakisha ariko namwe mwaje mumbwira mu mwana wacu twamwumvise reka mbanze inkuru nziza nyihe uyu mwana wanyu Aimable hitiyaremye kugira ngo abariwe ubasuhuza aturutse abahindamutse y'urukundo Aimable uwo ni nyokorome nzabona nka Bernard musuhuze
uraho neza Bernard
muraho urakomeye
meze mute nokuri ndishimye cyane kumva mukiriho
turiho
nokuri ndumva nishimye
turiho turi kugushaka
nabonetse ndahari ndi Kigali sindahari ndishimye cyane niteguye kubabona rwose mfite ubwuzu bwinshi kubabona
yee turahari mama wawe arahari na kuri konsoli
mana
arahari nabagaza arahari bene yuko bose barahari
imana ishimwe ubu se muherereye he
ndi mukarange nyine mu murenge wa mukarange wigeze kuvuga ko wagiye kudushakisha giti ahantu bita giti none urabonetse cyane cyane uhita utanga nimero za telefoni
nzabona impa Bernard nawe uhita yaremye Aimable biranshimishije kuba muri kano kanya mushoboye guhura guhaya makuru y'umuryango ni byiza yuko wagira vuba ubwo bwuzu ukabuhagurukana bugishyushye ukabujyana mu karange
uko rete no guha umugisha bagaheka unkoreye ibintu ntarinzi ko bizabaho kuri isi y'abazima
ndakeba
nibaza icyo nzabwira abana banjye ni ukuri ndishimye Mane guhumugisha aguhe n'ijuru
urakoze cyane Aimable nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga utwizeye uvuga uti nimumfashe amezi yarashize ntabwo ari menshi ariko birumvikana byose bisaba gutegereza kugira ngo Imana ikore ibyayo umuryango wawe rero urawubonye none urateganya kuzajya kubareba ryari mu kanya nge kuguha nimero muvugane ariko nanjye mvunguriraho uzajyayo ryari uzajya kubasura ryari uzamara iminsi utagiye kureba mama wawe
oya ntago namara iminsi kwiteguraho mu byumweru bibiri nshaka ukuntu mbageraho ntago mbizi nimba tuzajyana nawe wenda nimba uzawe tukajyana ariko iminsi uduhe nimero tubashe kuvugana tubipange
nimero rwose ngiye kuzibaha hano mu kanya gatoya mu gikari kugira ngo muvugane ntaribi wa mugani none nzabona impa Bernard wowe rero mu kanya nari nakubajije nti mbese uwo mubyeyi ubyarahiti yaremye wamubwiye yuko ijwi rya Amerika riri wahuze wambwiye ko atari kure yaho wigisha kuri iki kigo cy'ishuri cya Mukarange mu kanya umunsi uhurize umubwire ko umuhungu we mwavuganye ndetse uramuhana telefone bahite banavugana hanyuma umuhe indamutso y'amahoro n'urukundo umubwire uti komera mubyeyi wowe hari ikindi ushaka kongeraho nzabona impambere y'uko ngusezeraho
ndagira ngo ngushimire Imana ikomeze guha umugisha kandi ikomeze no kujya muhuza abantu iki ni igikorwa gitangaje abantu rwose twakagombye kwishima twiteguye ko twabakira
tuzaza ijwi rya Amerika dufite ibiro byinshi aho ngaho mu Rwanda I Kigali igicumbi aho ngaho igicumbi tukunda kuhaza cyane kuhatara amakuru dufite ibiro za Rubavu dufite ibiro za Nyamasheke turagaba amashami za Huye ubwo rero ntabwo hazabura umwe muri twebwe uzaherekeza hitarimo kugira ngo aze kwifatanya namwe mu byo byishimo byo kumwakira mu muryango nyuma y'imyaka 30 hasi 30 mutandukanye mwatandukanye n'imyogo 94 gihe rwari ruhinanye radio ijwi ry'Amerika ngire nshimire Aimable hitarimo waje ushakisha umuryango we nabo gushimire Bernard nzabona impa watwandikiye tubwira uti umwana namwumvise n'uwacu nkaba nshimishijwe no kubahuza muri kino kiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga mwese hamwe n'abandi badufashije aho muri hose mbashimiye kuba mugira uruhare rukomeye muri kino gikorwa cy'Imana ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze Imana bakomeze kandi namwe turakomeza kubasabira
murakoze cyane
Shaka gasaro kawe mukakabona
rero
Shaka gasaro kawe mukakabona Winchi kintege Shaka gasaro kawe mukakabona Shaka gasaro kawe mukakabona
mukomeje kumva radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Umubyeyi yatandukaniye n'umuryango we ahitwa Irwankuba, aho bari bageze bahunga, yitwa Zigarukiye Bernard. Umukobwa we w'ingeneye Jeannette aramushaka, atuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga.
Twatandukanye ngira umwana muri 94, twatandukaniye aho bitirwa Nkuba, ahari ikigo cya gisirikare kame.
Yari umusirikare?
Oya, yari umuturage usanzwe, gusa niho twari tugeze duhunga. Sinzi ukuntu byagenze, nyine ababuranye na mama, natwe turaburana twese.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka ine.
Hanyuma we anyurukwe, namwe munyurukwanyu, muburana icyo gihe?
Tuburana icyo gihe, ntitwongera kumenya amakuru ye. Gusa ejo bundi uwitwa data wacu yarahamagaye, ahamagara mama aramubwira ati, ariko wari uzi ko numvisha amakuru y'uko uwitwa Zigarukiye ariho? Atuguzi ko mushiki wampamagaye akambwira ko yabahamagaye avuga ngo bamushakira umuryango uri Kinyinya, bababwire ko byiriho.
Yavuze ko yamuhamagaye ari hehe?
Ibyo byose nibyo nashatse gukurikirana, bahita bampisha amakuru, barabiyobye, baravuga ngo twaribeshye, ntabwo ari we twashaka kuvuga. Mbese ibintu babigira birebire, babisubiza iyo babikuye, nyine tubura amakuru gutya.
Icyo gihe muri 94, papa wawe yakoraga iki?
Yari umushakashatsi usanzwe, yakundaga gukora ibintu by'amaradiyo. Yari umuntu ukora ibintu bisanzwe biraho, niko numvisha mama ambwira.
Ugerageje ku myaka, uhereye ku myaka ufite, wafite imyaka ine muri 94, ukagereranya imyaka papa wawe yari afite icyo gihe, yari afite nk'imyaka ingahe?
Ashobora kuba yari afite nka 30, yenda ni 23 gutyo.
Bivuge yuko ubungubu n'umugabo w'igikwerere w'imyaka 63, 65.
Yego rwose.
None nta gakuru na gato wigeze umenya k'irengero rya papa wawe kuva muri 94 kugeza amagingwa yawe, uretse ayo makuru mwamenye ejo bundi aturutse kuri uwo se wanyu, nta yandi mwigeze mumenya yaho ashobora kuba aherereye?
Hari umuntu wavuye muri Congo w'umumama, arazabwira mama ati, ariko uzi ko nabonye umugabo wawe muri Congo?
Yego.
Undi aramubwira ati, reka reka, umugabo wanjye se wamubonye muri Congo gute ko kunzi ko ashobora kuba yarapfuye, ko twaburanye, sinongere kumenya amakuru ye. Nyine abyita nayo, abwira uwo mumama ati, reka reka, ntabwo ashobora kuba ariho. Ariko uwo mumama rwose amakuru yari yamuhaye amubwira ati, nabonye umugabo wawe ariho muri Congo.
Yamubwiraga ko yamubonye muri he Congo, ko ari Congo ebyiri, yari Congo iyo ya Zaire, Congo Kinshasa, cyangwa se ari Congo Brazzaville?
Ni Zaire.
Ntabwo wibuka gace yamubwiraga ashobora kuba aherereyemo? Hari izo ngizo za Masisi ujyana ruguru, hari izo za Rucuru, hari ugana hepfo, hari izo za Sake. Nta jambo wigeze wumva bavuga bati, twumvise bavuga ko ashobora kuba aherereye ahanaha?
Oya, uretse ibyo byo kuba nyine uwo mumama gusa aramubonye aho, mama urumva ntigeze abyitaho, n'uburushyi n'ubupfakazi n'icyarapfaka yari umwana. Ntabwo yongeye gukurikirana ngo nijo muri, nabwo twumvise amakuru baratuyobeje turabyihora, gusa nshaka amakuru ngo nkuvugishe umfashe, kuko nshobora kuba nkeka ko ariho pe.
Hari barumuna bawe ufite?
Mfite musaza wanjye umwe, tuvuga turi babiri nibo yasize.
Musaza wa mujya muganira ku kibazo cya papa wawe, mujya mukumbura, mukabiganira, mukavuga muti, twakuze tutameze nk'aba bana babona papa yinjiye ngo turirimbe, tuvuga ngo papa araje? Iyo buganira na musaza wawe usanga mubyumva kimwe nawe, usanga ari umuntu ukeneye kumenya amakuru ya se?
Cyane rwose, kuko tukimara no kumenya ubwenge twajyaga tubaza mama ati, ariko se ma papa ni iki? Ese abandi bana ko bahamagara papa wabo, twe papa wacu ari hehe? Nuko nyine twumva dufite amatsiko yo kumenya papa wacu. Ejo bundi twumvise ayo makuru turishima, turabyina. Nuko nyine birangira tutamenye neza amakuru ye.
Ariko papa wawe niwe wakwise izina, arakuzi, azi neza ko witwa Uwingeneye Jeannette?
Oya icyo giye bitaga izina rimwe nitwingeneye irindi nagiswe no kurusengera ugo mama niwe wari inyitishije nyine Jeanette.
Yego.
Noneho akaba yarazi n'utubyino n'utubyiniro nitwaga mapisiri cyo giye.
Nitwaga mapisiri byo bizamufasha kugira ngo amenye yuko uri umukobwa we naho se musaza wawe we yitwa nde?
Yitwa Habarurema ariko bamwitaga Kazehe.
Mwari mutuye he kugira ngo papa wawe wambwiye yuko yitwa Zigarukiye Bernard mwatandukaniye hafi aho ngayo ikigo cya gisirikare kikami mwari muhageze muturuka he mwari mutuye he mbere
twari dutuye aho ngaho Kinyinya n'ubundi ni umurenge ni muri Kinyinya ubwo ntago bawitaga umurenge bawitaga segiteri
ubwo rero papa wawe niyumva ko yaratuye Kinyinya azibuka yuko aliwe mama wawe yitwa nde?
Nyirarugema Ruse.
Uko biri kose icyangombwa nuko papa wawe yakumva akamenya makuru yawe akamenya ko umukobwa we Jeanette wingeneye ari hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushakisha aho yaba ari hose niba ari muri Congo Brazzaville ariko urambwira bihamya yuko ashobora kuba ari muri Congo Kinshasa. Papa wawe we uramwifuriza iki magingo ya muhamakuru y'Ikinyinya niba ari muri Congo atahe mu Rwanda amakuru yanyu aho ngaho byifashe gute?
Ya icyo namubwira nuko tumukumbuye kandi n'ukuri tumushaka nka papa wacu ikindi kandi twabayeho turiho uko yadusize ntabwo ariko tukimeze narakuze n'umumama w'abana batatu ndakora mama na waraho gusa maze gusaza ariko na warahara mwifuza cyane kuko kuva yagenda nta wundi mugabo yashatse na waramukumbuye cyane turamukumbuye nk'umuryango.
Oh muri abantu beza ndahamya nkomeje yuko ubu yabumvise yumvise urwo rugero yumvise urwo rukundo ko nawe yifuza kubona abana be akabona nabuzukuru ubwo rero ayo makuru muhaye azamurema agatima ndahamya nkomeje ko bitazatinda kugira ngo nshobore kubahuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Jeanette uwingeneye urakoze cyane kuba wafasha akanya ugahamagara mujye munyihanganira muba muri benshi muza mu kiganiro ariko narabyiyemeje nta n'umwe uzacikanwa buri wese azabona akanya ke. Ngaho rero hari icyo ushaka kongera kubwira papa wawe kindi uyu muntu utankunda kuwutanga hari igihe umuntu hasigara na kata avuga ati ntabwo yampaye akanya kugira ngo ngire ikindi nongeraho ariko nashakaga kuvuga hari ikintu rwose wumva ushaka kubwira papa wawe niba kumva muri kano kanya uvuga uti papa dore ikindi nshaka kukubwira hari icyo ufite ufate mu masegonda ukivuge mwana w'Imana.
Ye murakoze icyo namubwira nuko mukunda cyane bajya bavuga ko dusa ndi muremure ndi nzobe ndasa na papa ndamukumbuye cyane ndashaka kumubona atarasaza cyane kugira ngo ndebe koko niba dusa Imana imuhe umugisha kandi mukomeze.
Oh urakoze cyane ngaho rero nawe Imana igukomeze gira amahoro yayo.
Murakoze cyane Imana iba umugisha namwe.
Agasaro Kaburaga
turi mu mwaka w'igihumbi 1997 igihe inkambi z'abanyarwanda zasengwaga n'ingabo z'u Rwanda umwe mu bari mu nkambi ya Nyamirangwe Etienne Rukeratabaro yatandukanye n'abo mu muryango we ageze ishanje bahunga umugore we witwa Rose yaratwite akuriwe bituma atabasha gusimba imigenda abandi baramusiga aho rukomeye François Régis ni murumuna we aramusha aka atuye mu Bubiligi mu mujyi wa Liège.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga ndagikunda kuko gihuza umuryango abantu babuze bakongera bakabonana ubwo rero nange ikinzanye nuko hari mukuru wanjye twaburanye tuburanira mu mashyamba wo muri Congo haba mugira ngo wenda mumfashe ndebe ko namubona yari afite n'umugore we witwaga Marie Rosa ubwo twaburanye umugore watwite wenda nubwo nabona n'umwana we cyangwa se umugore we wakumva bazi nyina akaba yamfasha namwe mukamfasha kugira ngo mbashe kuba namenya amakuru yabo.
Uwo mukuru wawe ushakisha yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Rukeratabaro Etienne uwo mugore akaba yitwa Marie Rose ariko izina rye ntabwo naryinjibuka ariko icyo nibuka ni uko yari afite nyina wabo bakundaga kumuhimba nansi.
None mwatandukaniye hehe ryari byagenze gute?
Ubundi tujya gutandukana twabanjije kuba turi mu nkambi ya Nyamirangwe, tukaba twari dutuye muri karitsiye ya gatatu. Icyo gihe twabaga muri karitsiye ya gatatu, noneho turamanuka tugera ku muhanda turahava tujya mu nkambi ya Kashusha. Yakasha nabo barayisenya, noneho turakomeza tugenda. Icyo gihe twari tukiri kumwe tugera ahantu bita Gishangi, naho barahasenya, nuko turakomeza mu ishyamba. Tugera ahantu ntabwo nibuka izina ryaho, noneho icyo gihe kubera umugore we yari atwite arananirwa, ananiwe, mukuru wanjye avuga ati mube mugenda, njyewe ndekanze munjye kureba umugore wanjye, noneho turaza tubasanga imbere. Mu gihe turi kugenda noneho baturasaho, ubwo icyo gihe baturasheho, twebwe twarirukanse dukomeza, nabo niba barahadokokeye ubwo basubiye inyuma cyangwa se niba barabarasheho ntago mbizi, ariko nkaba nkeka ko wenda yaba akiriho we cyangwa se uwo mugore we hari nkubazi akaba yamfasha cyakaduha amakuru.
Yasigaye wenyine n'umugore we wari utwite, nta bandi bana bari bafite?
Oya, bari batarabyara abandi bana, umwana yari uwa mbere gusa bari batwite. Ubwo wenda hari nkonansi yabaza amakuru ye ya Roza cyangwa se ayarukera uwo mukuru wanjye, cyangwa se uwo mwana niba yaranavutse akaba afite amakuru yabitumenyesha.
Nta bandi bantu mwahunganye mwagiranye aho ngaho Ishanje baharukukeye wongeye kubona wabajije amakuru ngo bagire icyo bakubwira, bakubwire niba baramurabutswe?
Kigenge nari umwana mutoya vrema, n'abantu ntabo naba nibuka, ariko ubundi twahunze twari turi famiye, ariko ubwo umukuru wanjye niwe wasigayo, uko ari mushiki wanjye nawe witwa Patricia, ubu yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'umuhungu wari nyiramarume witwaga Muhingabire, nawe ubu yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'undi mukuru wanjye witwa Laurent Fakisuka, nawe yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'undi muhungu nawe ni mukuru wanjye witwaga Bizimana, nawe ubwo yaratashye ari mu Rwanda. Ariko amakuru wenda nigeze numva ariko n'ay'abantu bo kwa Sanze Umuhire bari barambwiye ngo bigeze bamubona mu ishyamba, ariko nabo nta makuru bampaye afatika. Abo bantu nabo ubu baratashye bari mu Rwanda. Ubwo nibo bantu bigeze bambwira ati twaramurabutswe mu ishyamba, nabwo turi kwiruka gutyo, ariko aho yagiye ntabwo bahazi.
Uwo Nsanze Umuhire uvuga ni Nsanze Umuhire w'i Kamembe?
Yari umuturanyi nawe, n'umunyacyangugu ubu hitwa Rusizi, naho ngaho.
Uwo Nsanze Umuhire ndamuzi. Abakubwiye yuko babonye barabutswe Rukeratabaro Etienne ni mukuru wawe, abamurabutse mu ishyamba bamubonye hakurya y'uruzi Vishanje rujya rugana za Kisangani, bamurabutswe he?
Nta makuru bampaye, ariko ndumva ntabwo yari yakageze za Kisangani, yari akiri hino, ntabwo yari yakageze iyo hose. Kuko yaza kuba yaragize aho hose ni ukuvuga ko yari kuba yaratunyuzeho, ariko twebwe twari mu bantu barimo kugenda imbere. Hari ibyo ntibuka neza wenda nk'ahantu, kuko icyo gihe nanjye nari umwana.
Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe kuko navutse muri mirongo inani n'umunani, icyo gihe hari muri icyenda na gatandatu, icyenda karindwi gutyo.
Ubwo wari ufite imyaka umunani rero? Cyangwa icyenda?
Icyenda gutyo.
Yego.
Ariko ubwo nyine nanjye nabajije amakuru, kuko n'ubungu nari nagiye kureba mama mu gitondo, ngira ngo wenda nyibutse nawe wanyibukije iryo zina rya tante Nancy.
Niba Rosa n'umugore wa mukuru wawe Etienne Rukeratabaro yari atwite, yari akuriwe ku meza ngahe?
Yari akuriwe ngereranyije, hari hasigaye nk'amezi abiri ngo abyare, buriya yari nk'arindwi gutyo. niyo mpamvu nyine ubwo yagendaga gatsinda bitewe nuko bagiye kuko bagendaga baturasaho icyo gihe byari ibintu bitari byoroshye kuko nabo mbabwiye batashye nabo hari aho twagize nyine baturasaho turaburana nabo gutyo ariko nabo bagera aho barataha abantu umuntu tutatandukanye ni mama no na Laurence w'Imana impaye bo twaragumanye abandi twagiye turana tukongera tugahura tukaburana tukongera tugahura
Agasaro Kaburaga
hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iyamagara atewe hejuru buri wese asamaye Etienne Rukera tabaro dushakisha yaramiye aye asama nayo umwana w'igisekera mwanzi warumaze gutandukana n'ababyeyi be amwita uw'Imana impaye atuye mu Bubiligi turi kumwe mu kiganiro Agasaro Kaburaga Karijishi mukanya wambwiraga Nyamirangwe iyo nkambi uvuga ariko nanone wambwira guti ndi kumwe na mama mama yararokotse twakomezanyije urugendo urambwira uti ndi kumwe kandi na Laurence uw'Imana impaye uwo Laurence uw'Imana impaye we ni muntu ki mu muryango nawe mu bindi mwe
uw'Imana impaye Laurence ni ubunye nkahari ni mushiki wanje nta nubwo navuga ngo ni nkaho kuko tumaranye igihe kirekire akaba ari umwana rero mu gihe bari barimo gusenya izo nkambi twari dusigaye haruguru turimo kumanukana ibintu mukuru wanjye wo Rukera tabare Etienne akaba yararimo gushyira ibintu ku igare ariko kubera hari hari abantu benshi benshi bose bagenda biruka hari abana bagendaga basigara gutyo mu byaka mutakiruka kubera ko bari barimo kuturasaho hari amabombe hari n'abantu babyeyi benshi batashoboraga kwihangana iyo umwana yasigaraga n'abantu nyine akamubura nuko Laurence uwo w'Imana impaye mbabwira turi kumwe ubu mushiki wanjye yamufashe ipantaro noneho tugeze kuri uwo mukuru wanjye ashyira ibintu ku igare ati dore umwana ni Imana impaye nitoreye ni naho izo zina rye ryavuye uw'Imana impaye
kuva icyo gihe mwatangiranye inzira yo guhunga muva kuri iyo nkambi murajyana muri iyo nzira ndende mwarimo
twaragendanye muri iyo nzira yari umwana muto icyo gihe nyine mama ahise amufata amushyira mu mugongo turajyana ati aho tuzagwa nawe azagwaho nitugira Imana tuzabona ababyeyi bariko tukagenda tubaririza ntabo twigeze tubona kuko byari bigoye kuko tutari tuzi n'amazina ye nyine ari naho kuba yari sikuye Imana impaye naho byaturutse
mama wawe arajisha aramuheka aramugendana na n'ubu bari kumwe
n'ubu turi kumwe kuko turi hano ari njye mama wanjye n'umukobwa wundi mukuru w'Imfura Marie Louise wenda nawe ashobora kumumenya ariko we ntabwo yigeze ahunga yaje naha kera mu bintu bya Bruseyi niho y'intambara yose yabaye ari na kubera ko yari yarashyingiwe ariko jenoside itangiye mu kwa kane yabashije kugaruka kugira aje gufata umwana we w'umuhungu wari uri mu Rwanda witwa Emave kandi wenda ubukera twaranye abyibutse kuko hari ibyo nabajije yagiye kurera uwo mwana i Kigali kuko babaga i Kigali nyina arimo kwiga inaha i Burayi niwe wamusigaranye uwo Emave nawe ari inaha yarakuze ubu ni umugabo uwo mushiki wanjye mukuru nyine yaje nuko yaje naho yaje kera ibyo by'intambara no guhunga nabyo yagize byose byabaye ari inaha mu Bubiligi
none uwo mwana w'umukobwa umbwira Laurence w'Imana impaye muri kumwe aho ngaho ubu tuganira
yego turi kumwe
wamumpa gato
yego ngiye kumubaha ndoke akira
alo w'Imana impaye uraho
yego muraho
uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi rya Amerika yego ni Venus Nshimiyimana muvugana
yego
navuganaga na musaza wawe François Régis aho rukomeye yambwira makuru yawe numva nkoze ku mutima ni inkuru nk'izo ngizo nkunda ni inkuru z'ubuntu ni inkuru z'ubuntu bw'abantu Laurence ambwiye yuko uri mushikiwe uwo mubyeyi waguhetse akaguhungana akakurera akagukuza yigeza kubwira andi mateka yawe yuzuye urayazi
yego yarabimbwiye byose
yabikubwiye byose
yego
Laurence wari mutoya ntacyo ndi bukubaze kinzira wanyuze mu baguhetse ntacyo wibuka ariko umubyo umubyeyi wawe yakubwiye nibyo regista mbwiye ukuntu wafashe kuri iyo pantara y'uwo mugabo Etienne Rukera Tabaro ariwe mukuru wa regise ukavuga uti uyu ntago ndi bumurekure icyo gihe urakibuka
nago mbyibuka neza ariko barabinsobanuriye nago nyikibyibuka
ntago kibyibuka nta zina ryawuzi ubu ndimo ndareba ukuntu nasaba yuko umuntu waba nawe yarahungiye mu nkambi ya Nyamirangwe akahava yirukanka ahunga akaba yarafite umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine hafi imyaka ine icyo gihe niba hari uhari wumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya ndatabaza kugira ngo Imana nikore ibitangaza nawe tuzakubonere umubyeyi cyangwa se ababyeyi cyangwa se abavandimwe ntawamenya ijwi ry'Amerika habera ibintu byinshi byiza ntabwo ndi bugutindane cyane nagira ngo ngusuhuze ariko se Laurence iyo bakubwiye iyo nzira ndende wanyuzemo ugasubiza amaso inyuma ndumva ufite ikibondo kigutamirije iruhande kigusekera kikaguha kwishima ubuzima bw'ubuhungiro no kugenda inzira ndende ukava mu Rwanda ukanyura muri ibyo bihugu byinshi bitandukanye yego murekani nibwo arishimye ariko ntabwo ndi bugutsinzire mbwira gatoya kunyura muri iyo nzira ndende ukagera aho ugeze uyu munsi ukaba uri umubyeyi iyo ushuje amaso inyuma uyumva ute uyitekerezaho iki
ndashimira Imana kuko mu nzira zose twanyuzemo nk'uko babimbwira hari abantu benshi bapfuye tukaba tukiriho
ahubwo ni no gushimira Imana cyane no kuba uvuga ikinyarwanda umuntu wavuye mu Rwanda ufite imyaka nk'umwe ugomba kuba muri 94 wari ufite umwaka umwe ukanyura mu bihugu bitavuga ikinyarwanda ariko ukaba ubu ngubu ushobora kucyumva dushobora kuganira hano ku ijwi ry'Amerika urumva nacyo ni igitangaza cy'Imana nagira ngo ngushimire cyane kuba uwemeye kumvugisha byari ngombwa kugira ngo nawe mpuzane mu kiganiro kugira ngo nibiba by'Imana ngutabarize ngushakire ngufatanye n'abumva ijwi ry'Amerika benshi nibishoboka nawe uzabone inyongera y'ibyishimo ubone abandi babyeyi yongera umpe regisse kugira ngo turangize ikiganiro twatangiye ndagushimiye cyane
namwe ndabashimiye cyane niko mbabumu
alo
yego regisse kaze neza rero mu kiganiro agasoro kaburaga tugeze ku musozo mvuganye na mushiki wawe twatangiye dushakisha mukuru wawe Etienne Rukera Tabaro ndetse bishobotse n'umudamu we Rose wari utwite watangiye utabaza usaba nyirasenge wa Rose witwaga Nancy bakomokaga ku gikongoro uko niba hari amakuru yamenya niba kiriho akaba hari amakuru yamenya ko yadufasha kwa n'abandi benshi bumva ijwi ry'Amerika bazadufasha kugira ngo turebe uko twagera ku muvandimwe wawe niba Etienne Rukera Tabaro akumva muri kano kanyo wa mwanya mpa buri wese uje mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo yisanzure avuge iki muri ku mutima bwiru washaka icyamushakira niba Etienne Rukera Tabaro akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
murakoze ikintu cya mbere namubwira ni uko yamenyesha amakuru ye byashimisha cyane kandi byashimisha na mama kuko amaze gukura ageze mu myaka y'izabukuru kandi nkamubwira ko mama akomeje kuba intwari ko yaturenze tukaba tukahongeza ubungubu ni kubwa mama noneho nkamuvuga ati wenda n'uwo mwana nkaba namumenya nkamugira ngo mubwire ko ubungubu nanjye naba umugabo ufite abana babiri nkaba ngira ngo wenda menye amakuru ye byashimisha byashimisha ku buryo na mama aravuga ati wenda no amuha makuru yakazaje nubwo yava kuri isi ariko akayivaho yumva umutima ukeye cyamushimisha cyane.
Urakoze cyane kandi uwo mumama wawe w'intwari reka mwite intwari nkunda kubikora kenshi ababyeyi bose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa iyo mbamenye hano ndatura ku ijwi ry'Amerika ku mugaragaro nkabashima ubutwari. Uwo mubyeyi nawe rero wemeye guhungana umwana akamuheka akamugendana inzira ndende akamu iyo nzira ndende ya yambukiranije imigezi ya Zaire ni myinshi akamunyuza mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika kugeza igihe amugereje mu Bubiligi kandi agakomeza kumurera mukunze. Umubyeyi umumbwira uti ku ijwi rya Amerika turagushima. Nawe rero ndagushimiye kuba waje uje gushaka umuvandimwe wawe icyo kizere muha Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika nicyo gituma dushobora gukomeza kubakorera ngaho. Regis we nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze namwe mugire umunsi mwiza.
Agasaro Kaburaga
turi mu mwaka w'1994. Umugabo wari utuye Gikondo witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney yahunganye n'abandi yajyana bamwe bo mu muryango we abandi arabasiga. Umwe mu bana be Sibomana Emile atuye mu Rwanda ariko turavugana ari Kampala muri Uganda mu kazi.
Yakizanye mu kiganiro ni ukurangisha papa wanjye twaburanye kuva intambara yarangira sindamubona. Numvishije iby'Agasaro katakaye gakora
ntabwo Agasaro katakaye ni Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga sorry numva nabajuye ninga ngicyo cyanzanye rero no kugira ngo nanjye mumpuze n'umubyeyi wanjye twaburanye.
None umubyeyi wawe mwaburaniye he?
Twaburanye i Kigali i Gikondo. Yakoraga muri sosiyete yitwa SS. Yakoreraga muri sosiyete twebwe dutuye hafi y'iyo sosiyete aho yakoreraga
i Gikondo. Hanyuma se mutandukana mute ryari mu kuhe kwezi kwa 1994?
Intambara itangiye
yego
nibwo twaburanye kuko n'ubundi ntabwo twabaga mu rugo rumwe twebwe twabaga mu rundi rugo. Intambara itangiye rero abantu barahunga tuburana ubwo ngubwo ntabwo twongeye kubonana kuri icyo gihe.
Ntabwo yaje mu rugo ngo ababwire ati ibintu byakomeye reka duhunge. Yumvise bikatse arigendera ndagira ngo nubuko byagenze.
Oya yari afite urundi rugo njyewe ku mugore wundi.
Yego
intambara itangiye rero yajyanye n'abo yabanaga mu rugo tukabwa ntitwagira amahirwe yo gukomezanya nawe.
Papa wawe yitwaga nde?
Ndagijimana Jean Marie Vianney.
Iyo sosiyete yakoraga iki?
Sosiyete yakoraga amategura ibintu by'amapave. Ni sosiyete yitwaga Seburikoko Celeste.
Ibyo ngibyo ni byiza kubera ko abantu bahakoraga ni benshi abashoboye kurokoka bashobora kumumenya bakavuga ati wo Jean Marie Vianney Ndagijimana turamuzi byamubayeho n'ibi ahwari naha. Ni byiza gutanga amakuru yose kandi ayunguruye agaragaza buri kantu kugira ngo dushobore gufatanyiriza hamwe. Ni ukuvuga yuko intambara iteye yanyuze ukwe namwe munyura ukwanyu nta makuru ye yandi mwongeye kumenya?
Amakuru yandi nongeye kumenya ashoboye kujya mu rugo kwa sogokuru niho nabonye amakuru yuko yari yagiye akajyaho bita Namibia aho bita Zindoke Refugee Camp naho yari ari ubwo mperuka amakuru nahangaho mperuka yari ari icyo gihe.
Kwa sogokuru wawe ni mu kahe karere k'u Rwanda?
Mu karere ka Nyanza.
Hanyuma uwakubwiye ko yamurabutswe Winduka yabikubwiye ryari?
We ari Winduka yigeze kwandikira papa we ubwo yari we sogokuru nyine.
Yego
amwandikira ibyo bitaga ku Croix Rouge sisera ko najya guhuza abantu nubwo nasanze ku Rwanda ko yari yabandikiye. So icyo gihe bimenya ko ariwe yari kubera ko yari yanditseho neza precise amahano yari ari muri iyo minsi. Niyo makuru duheruka.
Nta telefone yari iriho?
Nta telefone yari iriho haciye igihe kinini. Ndibaza ko nk'ubu muri Namibia icyo gihe telefone zitari ziteye imbere cyane rwose.
Ni nk'umuhe mwaka yandika?
Hari nko muri 2009.
Icyo gihe yari akiri mu nkambi y'agateganyo aho ngaho
Winduk yifashisha umuryango utabara imbabare abari mu kaga ICRC kugira ngo abagereho arandika ibaruwa nabo warayibonye kuva wabona iyo baruwa nta kintu wakoze cyo kumushakisha wowe ntago ugeze witabaza kwa ruje ngo umusubize warukiri mutoya ise ariwe sokuru se we yaramushubije hagati aho byagenze gute nta hana hana ry'amakuru ryabayeho
Mzee yaramushubije yaramushubije
yego
ariko kuva yamusinza n'ibyo twoni kindi gisubize nacyo cyaturukaga kuri papa ikindi kandi nanjye nabwo nari nkiri muto cyane kuko nari maze gukura 2008 nari maze kuba mukuru naranditse na muri CICR nandika registre urwandiko rusubiza naje murangisha mubwira ko urwandiko yari yanditse twarubonye ariko kujeje nta yandi makuru ntikize tubona urundi rwandiko rutugarukira nazo
bese uwo mugore bari kumwe cyangwa se abana bari kumwe bakuru bawe cyangwa se ni barumuna bawe hari amazina yabo uzi
hari amazina nzi yitwaga Rambeli n'undi yitwaga Arbeli n'undi yabo bamutaga Gakecu n'amazina bamuhembaga
abo bose bari bafite izina rikuru rya papa wawe bose bitwaga Ndagijimana
aho kukora ko nari nkiri muto sindi siriko ariko ariyo amazina bari bafite ariko ubwo nari nzi amazina yabo yandi
ibyo ni byose witwaga Gakecuru wahimbaga Gakecuru aziyumva nimbaruwa Ndagijimana Lambert aziyumva nawe nimbaruwa Ndagijimana ndetse na Albert nabo nibaruwa Ndagijimana baziyumva hanyuma bityo tugende duhanahana makuru wabamenya nawe yadufasha nibutse yuko Jean-Marie Vianney Ndagijimana yakuraga muri antropizo kwa Sebuli koko igikondo akaba amaze hafi imyaka 30 atabonana n'umuryango we harimo n'umuhungu we Emile Sibomana tuvugana Emile Sibomana niba uyu mubyeyi wawe akumva muri kano kanya n'umunota ntanga kugira ngo umuntu avugishe umutima yandikiwa ibaruwa yandike ibaruwa y'urukundo yandikira uwashaka uyifuza kubona yandikire papa wawe ufite umunota umwe kugira ngo ubwire papa wawe iki kuri ku mutima
icyo nabwira papa niba ariho niba atakiriho nta makuru ariko niba ariho amenye ko ntako tukiriho narakuze ubundi umugabo narashatse naje kubyara abana bane ubundi umugabo wifashije mfite reputation nziza narize amashuri ndarangiza kiriho na kaminuza nandayirangiza urumva niba ndi umuntu usigaye gukora mu Rwanda nkakora no hanze maze kugira reputation so icyo nifuza cya mbere rero ni ukubona n'umubyeyi wanjye so n'abana banjye bakamenyana nawe bakamenya ko afite sekuru kuko inshuro nyinshi bajyambaza ati papa abandi bana ko bagomba tujye kwa sekuru twebwe tuzajya kwa sekuru gutyo ibyo rero nkumva ni ibintu bigoye cyane ariho rero ntacyo twavugana akamenya ko nabaye umugabo nubwo aricyo namubwira
Emile Sibomana ndasaba cyane kugira ngo papa wawe abe akumva muri kano kanya ndagushimiye cyane kuba wizeye ikiganiro Agasaro Kaburaga dushimishwa no kubakira nkwifurije amahoro y'Imana utegereze wizeye
wakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mwe mukiri impunzi kandi mufite ibihugu byanyu nyirizina nungere mbasangize kuri uyu mugani w'ikinyarwanda ngo ntamvura idahita namwe muzishakisha abantu ijwi ry'Amerika izakomeza kubafasha kubabona no kubafata mu mugongo mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa ni incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 7 4 6 6 1 0 nongere nisubiremo ni 00 1 2 0 2 7 7 4 6 1 0 naho ubutaha mwarakumwe na Venuste Nshimiyimana Agasaro